ibintu bya genocide ni ibintu biri muri cadre icyo umuntu yakwita neocolonialism. Urumva n'ubundi bukoloni bushya utari ubukoloni bwo gukuramo ubukire gusa muri kuri continent, ariko no kutwigisha kwitwara nkabo. Iyo jambo genocide mu Kinyarwanda ntiribaho ibyo ari byo byose. Ntabwo abanyarwanda bashobora bahimbye noneho irindi, ahubwo abanyarwanda n'abahanga bahimbye genocidaire muri 1994. Ntabwo rero ari ijambo ryabaga muri dictionnaire. None rero uragira uti bamwe baribuka abandi ntibibuka, nicyo kibazo cyabo. Ntabwo uri umunyarwanda ubabuza kwibuka. Aba babuza kwibuka ni abazungu babizanye. Twebwe nk'abanyarwanda uwo ari we wese wafujije yagombye kwibuka uwe, ndetse tukabigira itegeko mu gihugu cyacu, yaba umuhutu, yaba umutwa, yaba umututsi. Iyo ni uko mbyumva. Ariko abazungu babwiye bari ku butegetsi ko atari ko iwabo bigenda, ko ikintu cyitwa genocide ari ikintu gikomeye cyane. Noneho banababwiriza ko kugira ngo bisobanuke neza kigomba kugira umwihariko ikitirirwa abatutsi gusa.
Ni kuko nk'ino mu Bubiligi hari urwibutso ruri hariya muri commune ya Oruwe Saint Pierre, urwo rwibutso bita urwibutso rwa genocide mu Rwanda, ariko urwo rwibutso rukaba rugirwaho n'abaturutse kuri ambasade, ariko hakaba hari ikindi gice kitarujyaho nk'uko Matata akunda kubivuga, ndetse abantu bakajyayo rimwe bakabafunga bakanababuza kurugeraho. Ibyo ngibyo urumva abantu bajyayo nubwo leta ibabuza kujyayo?
Kubera leta se nibabuza, njyewe numva hano ni igihugu kigendera ku mategeko. Abantu bajyayo babana ngombwa niba leta ifite abasirikare bayo yazanye hano bakemera bakabamena agahanga tuvuge, ariko bikajya mu mateka bikajya no mu binyamateka. Ntabwo byumvikana ko abantu bazajya bavirwana ngo baje gutegeka hano babuza abantu kujya ku rwibutso. Reka tuvuge mbese ko urwo rwibutso ari uko ruteye ngo ambasade niyo igomba kurigiraho uruhare ikagenga abajyayo n'abatajyayo. Kuko ikibabwira se ko nge ntajyayo ngiye kwibuka abatutsi bapfuye, niki ni ukubera iki? Ngo kuko badahuje umunsi ngo bamwe bajya ku itariki ya gatandatu abandi ngo bakajya ku itariki ya karindwi. Ibyo ntacyo bivuze. Ku itariki ya karindwi n'iya gatandatu ngewe sinumva icyatumye baratoranije iya karindwi, ntibatoranye iya munani. Ku itariki ya karindwi abantu batangiye gupfa ntabwo ari abatutsi, hatangiye gupfa abantu muri opozisiyo, biza gufata intera. Noneho abantu bumva ko bagomba no kwica abatutsi gusa. Icyo kintu rero ndagira ngo nyumvikanishe neza, abantu bari muri opozisiyo barwanya ubutegetsi bwari buriho ntabwo bari abatutsi. Reka nongereho gusa, abantu bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo barwanye abantu bari muri opozisiyo ntabwo bigeze barengera abahutu bari muri opozisiyo. Ikindi sinyiriwe ngaruka ku mibare, abantu bararaza bati hapfuye abatutsi miliyoni imwe. Miliyoni imwe ntayo yari iriho mu Rwanda y'abatutsi. Abandi bati ni 800. Byose n'abazungu babyanditse, ntugiye ngo n'umunyarwanda babyanditse. Barangiza rero bati tuzatwandika ko ari genocide tutsi gusa ugashyiraho akadomo.
Ahubwo si ibyo byaje ryari kugira ngo bavuge ko ari genocide yakorewe abatutsi? Ibyo byaje bite?
Ibyo ngibyo byaje gahoro gahoro, kuko njyewe ni muri guverinoma twavugaga itsembabwoko n'itsembatsemba byemezwa bityo. Bukeye kuva muri 1994 ngira ngo nari maze kuva muri iyo guverinoma, ibintu birahinduka ngo ni itsembabwoko gusa. Iby'itsembatsemba bivaho. Bukeye iby'itsembabwoko ubu byaje guhinduka itsembabatutsi gusa, ku buryo nta n'amezi abiri yari yashira. Ejo bundi babijyana muri Nations Unies muri Conseil de Sécurité bandikaho ko ari genocide tutsi et le massacre, ariko tutsi nibanze kugaragara. Iyi ntambara rero yo kurwanira abapfuye iteye ubwoba. Sinumva igituma umuntu w'umuprezida w'igihugu yemera ko abantu barwanira abapfuye. Utegeka igihugu nagitegeke adashyiramo ibyo bintu by'amoko ngo aje mu bazima aje no mu bapfuye. Abantu nibibukire umunsi umwe. Ni nayo mpamvu numva kugira ngo abantu bazashyire hamwe, iyo yaba ikintu cya mbere kugira ngo bagire bimwe bita ngo ubwiyunge butabonetse muri iyi myaka 20. Ariko gukomeza kubeshyabeshya umuntu avuga ngo ararengera abatutsi, ngo kugira ngo mbarengere ngo nzajya mvuga ko genocide yabaye ari iy'abatutsi, kugira ngo noneho ngo genocide y'abatutsi ngo imere nk'iy'abayahudi muri kariya karere, biteye isoni gusa. Ntacyo nabona mvuga. Reka buretse gatumaze ndangiza, kuko ibintu mvuga hano ntabwo ari ibintu byoroshye. mbivugira wena ko nagiye mu mashaka ikindi mbivugira ko ndi na mukuru ikindi cyagatatu mbivugira ko n'amateka y'u Rwanda nyazina yakurikiye ubu ngiye urumva nzajya nibuka bene mama cyangwa bene data nabo bakomukaho kugeza ku bibondo byapfuye bifite amezi atatu nzajya mbigira nti ubwo rero nuvuga ko jyewe ntashobora kujya ku rwibutso ngo kuri muri we uriwe Saint Pierre igihe nshakiye kubera ko ntazanywe n'ambasade ibintu biratangaje abanyarwanda utaragize umututsi w'inshuti yamugizeho umuvandimwe mu kinyarwanda ni ukuvuga cousin cyangwa se ibindi bindi abo bantu bararonguranye bakoze enquête ngo bashaka kureba umututsi pur ntabwo bazabona mu gihugu ntabwo bazabona wenda bazabona abantu bameze nka Perezida Kagame babone n'abandi bantu bameze nka umwami Kigeli mbese babone bamwe bitaga ngo la noblesse bari ibwami gusa ariko abantu b'abatutsi b'abatindi bahingaga abandi bakaragira inka za rubanda kimwe n'abahutu b'abatindi nabo bari abacakara hano hirya abo bantu bagiye barungurana ntabwo bagiye kureba iby'amazuru cyangwa se ngo barebe iby'ibimero bararunguranye kubera ko imirimo bakoraga yabahuzaga kugira ngo babane ibyo bintu rero bacengeje mu bantu batandukanya ntabwo kiriya gihugu kizategekwa harimo iyo politiki yo gutandukanya abapfuye ugatandukanya n'abazima mbere mbivugiye hano ntabwo bizashoboka
kuko amezi abiri arashize hari urumuri ruzenguruka mu gihugu urumuri nyine rwitwa urwa jenoside mu rwego rwo kwibuka ndetse n'amanama hirya hino cyane na hano i Burayi amanama ni mu rujya n'uruza nkamwe umuntu yavuga ko iyo jenoside nubwo atari ijambo ry'ikinyarwanda iyo jenoside mu Rwanda yatangiye ryari
reka rero tujye mu mateka yewe nyambwira abantu ko niga muri college Saint André abantu bita niba ari gacururo cyangwa hirya yaho nyize kubona amazu ashya abantu bavuga ko ari abahutu batwikira abatutsi ikindi numvise ni ibintu byaberaga ibwami bavuga ko hari abantu bakoze ingabo z'umwami nabo bajya ku misozi bagenda bica abantu bita abaporosoma ibyo bintu ni ibintu byabayeho ntabwo twabihakana abantu kuko barapfuye abandi barahunze ariko muri 1959 nta muntu n'umwe wahamya ko hapfuye abatutsi gusa ikibazo rero nuko bakubwira ngo jenoside ngo yatangiye muri 1959 abandi bati si ibyo gusa jenoside yatangiye yakurikiyeho no muri 1963 biratangaza cyane ko ibyo muri 1963 nigaga muri groupe scolaire hari umuzungu nabonye akora ati mu nyaje witwa Viomain yari yaje gutwigisha igifaransa i Butare bikiye abana bamujyana ahantu ibufundo mu bufundo kuko habaye ibintu bikomeye cyane ariko nuko inyenzi muri 1963 zishe abantu batabaze b'abahutu mu bufundo abahutu nabo bisha abantu mu bufundo kimwe nuko abantu bapfuye muri kariya karere k'Ubugesera nkamwe wenda bato tuvuye ntabwo mwumva ko inyenzi zaje zigashinga idarapo rya mbere mu Bugesera aho bita Nyamata zikaza zikagera kuri ku kiraro cya Kanzenze kuri kilometero 12 ujya i Kigali kugira ngo abantu bari mu biro bavuga ko bakorera leta icyo gihe bakire bakizwe n'abaparakomando babiri ni ukuvuga ko mu by'ukuri igihugu cyari cyafashwe ibintu byabaye muri 1963 rero keretse uwazasoma inyandiko yakozwe na Makuza yahoze ari ministre nibagiwe irindi zina rye ry'Ikristo ibyo ari byose si ngombwa kumenya izina rye ry'Ikristo yitwa Anastase Makuza ibyo bintu muzabishakiye muzabisome niho muzumva ko harimo ibimenyetso byinshi cyane byerekana ko ibyo abantu bivugira cyane abana nk'ubu birababaje kubona abana babacengezamo amatwara yuko abahutu ari abicanyi babije muri 1959 babica muri 1963 babica muri 1972 na 1973 barongera muri 1990 muri 1990 noneho bibaka 1992 bibakarufu biba kaminuza ya jenoside tutsi ubu niho tugarukiye yuvuga rero ngo yatangiye igihe ki igihe wiyunzi iyunzi ni muri 1994 uti mpamvu ni iyi abantu bahize abatutsi nk'abahiga inyamaswa kugeza mu bishanga bakagushakisha kugeza bakuvaniyeyo bakagutemagura Ikintu kwabihakana. Nuko uvuga iki rero? Mu Rwanda habaye ubwicanyi yewe numva ko akarusho cyangwa se kwibasira habaye ubwicanyi bwibasiye abatutsi. Ariko si ukuvuga ko abatutsi batapfuye. Ibyo rero kuba ari genocide byo simbihakana. Ariko kubona abantu bashaka kuhigira monopole yabo ukashaka no kugira ko gushaka kubwira isi yose ko ari ufite monopole yo kubabara wenyine kundi atababaye biteye agahinda. Reka ndangirize kuri iki. Wowe ushaka kumenya ngo habayeho za genocide ngo nimvuge iyo nzi ngiye nkubwiye ko iyo nyizi
y'abatutsi urayizi
rwose. Noneho se reka nkubwire ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi n'icumi haje iki? Wowe niwe ubikurikira. Hasohotse raporo ivuga iby'abantu ibihumbi amagana baguye muri Kongo. Iyo raporo yitwa ngo ni mapping report. Yavugaga iki? Yavugaga ko abasirikare ba Kagame na Kagame ubwe yishe abantu muri ako karere ka Kongo, yica Abanyarwanda, yica n'Abanyekongo. Baravuga bati ibi bintu by'ubu bwicanyi burakaze biramutse bigiye imbere y'urukiko nabyo ni genocide nako nibyagenda. None umuntu arigaramiye ahubwo arirwa ari we utanga za genocide uko zagenze mu gihugu cye nawe yarazikoze muri Kongo. Yaravuze ngo iyo raporo ngo bazayishyire muri trash. Ni ukuvuga kujugunya muri pubele.
Ko nta gaciro ifite.
Ndagira ngo nangirize aha ngaha. Yewe nuko mbyumva ibyerekeye na genocide mu Rwanda.
Genocide y'Abatutsi warayibonye urayizi ariko y'Abahutu ntabwo uyizi.
Urashaka kuvuga ko hariho genocide ebyiri? Oya bivuge neza bisesengure neza.
Oya kukuvuze ko y'Abatutsi iyo warayibonye guhera mu 1994 ariko ko y'Abahutu ari raporo wasomye.
Yo ya mapping report.
Mapping report.
Mapping report yo irabihamya. Ariko iyo genocide yo mu Rwanda igituma yemerezwa ni iki? Ntabwo ari abanyarwanda ngo bigusesengure. Sa abanyarwanda bayemeje yemejwe n'abazungu byo mu ita communauté internationale. Ishatse kwemeza y'Abahutu ntabwo yabitindaho. Nabyo yabikora.
Habuze iki
se nyirwo yemezwe? Nuko wenda tutabisaba.
Mwese ntabwo mwagejeje kubisaba.
Nabisaba se ndiye nyine. Kubisaba nababwiye ko hagomba kuboneka za action politique. Reka dufate ya mapping report kuko iyo ni igaragara ibyerekana. Yerekana ko hariho habayeho genocide ebyiri. Niba zitaranabeye no mu gihe kimwe navuze ko ibyo twitaga ngo itsembabwoko n'itsembatsemba Abahutu nabo barapfuye. Ariko noneho hariho raporo yerekana ko habayeho genocide y'Abahutu. Dukora iki se kugira ngo natwe byumvikane ko bapfuye nayo ikaba genocide? Ikindi cya kabiri nakongeraho ni icyo ngicyo cyo kuvuga ngo abantu ngo bagomba kujya bibuka ko Abatutsi aribo bapfuye gusa tuzi neza ko n'Abahutu bapfuye bagapfa muri 1994 bagapfa muri 1996 amakamba agasengwa bitarigeze bibaho mu mateka ya Loni. Koloni itanga uruhusa rwo gusenya amakambi abantu bakicirwamo, abashoboye gucyurwa bagacyurwa nk'inyamaswa, abashoboye guhunga bagahunga nabo nk'inyamaswa bakagwa muri ayo mashyamba. Ikindi cya kabiri cya gatatu umuntu yakongeraho ni iki? Abantu barapfuye ikibeho. Ubaze ngo habayeho genocide zingahe? Reka noneho nguhe urugero nyarwo nkubwire ko na genocide y'Abahutu yabayeho. Ni byabereye ikibeho. Uti impamvu bivuga gutyo ni iki? Nuko Srebrenica hano muri Bosnia hapfuye abantu 5,600. Iteka urwibutso rwa genocide aho hantu baragenda nabo bakibuka. Nuko kubera iki abandi batibuka 8,000 byaguye hariya ikibeho? Nuko kubera iki? Kubera ko ari Abahutu.
Aho icyo hose hari urwibutso ruhubatse?
Kuki se rutahubakwa ahubwo? Iriga yewe muri iki ubusa kubwira abatwumva n'abatureba amagambo nk'aya ngaya agiye ngo mbye kuyavuga nyabwira Kagame rwose. Ntabwo numva ukuntu Perezida Kagame ashobora kuyobora igihugu ashingiye ku binyoma, ashingiye ku bintu byo gukwepa, ashingiye ku bintu by'inzangano, ashingiye ku byabeshya abazungu ko abatutsi aribo bapfuye bonyine. Tuzi abantu batwikiwe muri za Bretum, tuzi abantu batwikiwe mu ishyamba rya Nyungwe, tuzi abantu baguye muri Kongo, tuzi n'abantu bajugunywe mu migezi kugeza igihe bamwe bagereye muri Lake Victoria. Twe Abanyarwanda nitwe tuzavuga amateka yacu. ntabwo umuzungu ari uzakomeza kwandika amateka y'igihugu cyangwa se ngo yabwirwe na Perezida Kagame wenyine, biteye agahinda. Ntabwo rero numva ngomba kujya kurondora amoko cyangwa se espèce, ni ukuvuga amoko ya za jenoside ziriho. Ibimenyetso byonyine biragaragara, uwashaka kubyita jenoside nabyo ni jenoside. Ujye wibukira ku rugero ngo wahaye rwa Srebrenica abantu bapfuye n'abapfuye Kibeho.
Ubuse uravuga uti abantu 94 abantu barahizwe, haba ubwicanyi ndengakamere. Yego biravugwa cyane, ariko se nyirabayazana ninde? Ni abahutu. Haravuga ko abahutu mu maraso yabo harimo uburere, harimo hazenguruka amaraso yo kwicana, babigishijwe kuva kera. Sinzi niba ariko bimeze
kaje niko kwica ngo kahari
abahutu, kwica ko ari abahutu nyine bica. Mwatubwira nyirabayazana kuri genocide?
Simbizi, ariko ngiye reka abantu baravuga ngo ndirata reka nirate n'intirata senzaratwa nande reka nirate. Hari ubwo abantu kandi kuko ndabivuga n'uyu muntu byo gukina mbabwira ko nyine ntari umuhutu usanzwe, kandi nibyo. Iyo umuntu avuga gutyo tugaceceka biteye agahinda, biteye agahinda. Kuki usanga amateka tutayumva? Kubera ko n'abayatwigishije b'abazungu n'abandi b'abanyarwanda bagiye batangirira kuy'abazungu aho kugira ngo utangirire kuyacu, ibintu barabivangavanze. Ibintu bya violence ni ibintu ntekerezaho cyane, kandi nkumva bimbabaje. U Rwanda rujya gutangira ntabwo rwategetswe n'Abatutsi, ntabwo ariko byari bimeze. Abantu bafite bategekana mu miryango haza kuza ibyo bita clan, bashingira ku moko. Ubu nta Mututsi ushobora gusobanura igituma hariho abanyiginya b'Abahutu n'abanyiginya b'Abatutsi, ntabwo uzabisobanura. Abega ni uko, Abagesera ni uko, nta na hamwe tudahurira. Duhurira ku rurimi, duhurira ku mibanire, duhurira ku byo dukora byose, kugeza ku byina n'ibindi nk'ibyo. Sinewe ndondora, hari ibihugu muri Afurika bitameze nk'Abanyarwanda. Abanyarwanda kugeza kuri 1.2 million twagombye kubyita n'icyo umuntu yakwita mu Gifaransa trésor, tukabana bikatubanisha. None rero yuvuga uti hari abavuga ko Abahutu bafite akantu ka gene ko kwica, barabeshya
ko n'uburere bahawe
ari ubwo kwica, ni ukubeshya
ko ndetse n'abahungu babo bajyaga bakorera imihango.